Man, to tell you the truth, I just want to go to the club.
Me too, baby.
Come on.
Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen.
This gentleman is
truly
gentlemen.
An event.
Nelly,
whoa, 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 wh